balɗe seeɗa tam heddi hakkunde amen e korka coggu kulle ɗe yimɓe hasindini e muɗum ɗi mbawa yaade caggal muɗum feyi ana wondi waytade nde lumoji ɗi satu ɗum ɓeydoto satu ɗum ɓuytoto noon holitiri wiide jagotoɓe yogaɓe gonɓe bankas mahina yoroso kañe bafulaɓe coggu o ana ɓeydi ɗon maaro ngo kilo muɗum masina ɗo capan jetti coggu sikkaro ɓuytikeno gaɗa balɗiɗɗe ka ɗum ɓeydike cakuru maaro 50 unaye joyi teme ɗiɗi bidon liti nogay unaye ɗiɗi e temeɗe joyi ñalawma hande o le cercle bankas coggu makko ana yetto fa unaye tati e temeɗe nayyi miɗe miri ɗon e korka ka cogguji ɗi ɓuytoto ŋabbugol e jippagol ɗiɗo cogguji ka ana wembini sanne yimɓele comotoɓe koltiɓe wiide kañum en ka ana yiɗi cogguji ɗi ɓuyto ɗo e korka masina ana el haali nawɗo sanne saabi kulle yameteɗe ko yimɓe hasindini e muɗum adugol muɗum warde ɗon wona ko newi minen yimɓelle gonɓe ma hina ɗon ɓe ka miɗe narde kanankoɓe watta hen koyɗe mumen yella cogguji ɗi ana heeɓa ɓuytade minen ka miɗe jiiɗi cogguji ɗi
ɓuytoɗ
wayde tawrede maayo geeti ɗum saabi ele wi commerçant en hewɓe le leydi amen ndi ŋabbugol cogguji ɗi ga fedde kumanide jaagule leydi amen ndi ɗum woni DGCC ka holiti wiide wam dabareji ɗi wondi fiide fewde e majjum jakarija dambele yo goto e ndeɗo fedde ɓeydagol cogguji ɗi le leydi ndi yo saabi wakkati kulleji adeteɗi urde sella nadu mbaki yimɓelle yogaɓe adoɓe ɗiɗo kulleji urde sella warde ɗo amen ɗo miɗe gaɗa komin mbawi fuu fa min kaɓa ɓeɗo yimɓe golle ko watta ko ɗum saabi so wakkati fuu équipe ngaji amen ɗi ana waɗa immadaraji yettade lumoji ɗi fa haɓa ɗiɗo golleji ɗi fannaki haya kanko monsieur dambele o ka holiti wiide kulle ɗe yimɓe hasindini e muɗum ɗi mbawa yaade caggal muɗum feyi le leydi amen ndi ka gollirgal maɓɓe ngal ana wondi wadde ko wawi fuu fa hayba cogguji muɗum ele lumoji ɗi sa yeehi cogguji ɗi ana heddi nokku goto ɓeydata ko ɓuytitako fuu yo saabi immadaraji ɗi gollirgal amen ngal watta miɗe kayba coggu kulle fuu ɗe yimɓe hasindini e muɗum fati tawe homo fuu ana yeeyira ɗum no yiɗiri bama tidiane kanadji kañum woni laamiɗo fedde nde ɓe noddirta collectif des centres de gestion agréé du mali o holiti wiɗa kulleyɗi to ittite to jaati hani haybe tafom somi jiɗa cogguji ɗi ɓeydo kulle yogaji wontom a tawam usine to ɗi muƴinteto kañum woni muƴinowo kañum woni jaltinowo ɗum ana wadda tiɗɗal banggal feccugol muɗum le lumoji ɗi laawolngol ministre o nangigol ka ana moƴƴi sanne cakuji ndesaɗi toon ɗi fuu waram yaltine koɓe codirta ɗum ko tawam tiɗata koɓe jeeyirta ɗum ko ndu coggu muɗum nabbata sanne kanko dungue andan ɗo kabaruji ɓilil e keɓe ɗo woni modibo mawma kalu ka holiti wiide ɓeydagol coggu kulle ɗe yimɓe hasindini e muɗum tan wawi wiyede cogguji ɓeydike wonko wontum ko cogguji ɗi ɓeydagol muɗum naɗo ɓuytagol muɗum ƴeewirte eɗum wawi latade sababu fundude coggu kulle jeeyeteɗo leydi amen ndi kañe le leyɗe sella darude coggu goto e kulle ɗe yimɓe hasindini e muɗum yo goto e anniyaji ɗi bankeji muƴinoji kalsi yiɗi wadde ɓe kayba jawdi leydi ndi hadde cogguji ɗi ɗu ɓeydade haya fedde nde ɓe noddirta DGCC ana narda commerçant en faabo gouvernement leydi ndi yella ana heɓa darude coggu goto e kulle ɗe yimɓe hasindini e muɗum le lumoji amen ɗi o jokkini haala du wiide julaɓe fuu ɓe caɓay tabbude sériyaji ittaɗi banggal muɗum ana wawi jukkede